Nyumbani kivipi, unakata machizi kivipi, umepata lishuga mami kivipi, unapenda gandala ndizi, check the one sound, body potokea, body potokea, body potokea, body potokea, wapi ulipotokea, body potokea, body potokea, body potokea. Oya, nikipita wanapita kibabe, mtoto usikae peo, utafanya kuzabe, ndio nitakuja nikubebe, kwanza nikusokonyoe, mtoto sunagebe, sunagebe sio, wana chamba sio, wana boy sio, ila mimi somo sio, umenipata sio, umenisoma sio, kakime sija kukukata masikio. Wapo lofosi bifu tena walijitahidi, niliwapenda lakini Mungu aliwapenda zaidi, watoto kaidi, mfano watoto hidi, hamuwezi kufaidi mpaka ifike siku ya hidi.
Sia tu fake life, kwanza tu original. Sia tu fake life, kwanza tu original. Sia tu fake life, kwanza tu original. Sia tu fake life, kwanza tu original.
We baka suna original, mama original, baka teme original, mama original, na kino todo original, mama original, baka ilala original. Kapiga moze Umarekani mwingi.
Yeah. Feeling vibes from Moses.